Weka kademu kakofiti kukula ndo nebabisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkenyuki 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 yani Queen B machine.
Digi digi madogo dane wudigida.
Hey, 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 what up, what it is, what it do, what it does, it's the OG, the King, King, Calligraph Jones. And what about now, you rockin' with the best, I'm talking about DJ Mike K, Pitmaster, on the ones and twos. Izo shimo zote,
mena maki, nakata best, William Luso na kesi, chobuwa, kasongesho.
Gai, 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 gai,
gai, utanipata bezi, nikichana mairongi. Napenda kila mtu, mababi na magwangi. Kanso tumewashika, Mombasa di Bungoma. Bedu kingia stage, wana Bungoma.
Tanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata, nikisipisi. Napita iyo kitu inapisimisi.
Karika Steph, ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi. Tatu tatu, muhogo pigi mini mluyo. Miu piga kibantu. Tingalingaling, full bella.
Sini wale manga, amangango. Sini wale manga, amangango. Sini wale manga, amangango. Sisi ni mbwana za mabibi zao. Sini wale manga, amangango. Sini wale manga, amangango. Sini wale manga, amangango. Sisi ni mbwana za mabibi zao.
Badala tu unasema tu jau. Nasifu demu wana najua kutweka. Akicho boy shell anamau. Rauka juka simza kutweka. Nikupeni mbaka kwa kena yukau. Paupoke Paupoke
Nairobi's king of spin and scratch. DJ Mike K. Mike K.
Lani singuna nide ya kutweka. Badala tu unasema tu jau. Nasifu demu wana najua kutweka. Akitweka boy shell anamau. Rauka juka simza kacheka. Nikupe riba kaka magera yifau. Paupwa
makawa
ani. Paupwa
makawa
ani. Ama demu wasimame ama wainame.
Ah, we.
Ama demu wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Ah, wainame.
Msanduko ni kimbitwa sikingale. Masiva na jitambuwa kwa ordinare. Kiumbanga makushota mamboko. Nakangoko nakasesa kama koko. Ndiaje ni chambe wa makale. Suunajua minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Take ndena anawasha tukingale. Nadai bong e-form nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwenga. Badala tu unasema tu jau. Nasifu demu wana najua kutweka. Akitweka boy shell anamau. Rauka juka simza kacheka. Nikupe riba kaka magera yifau. Paupwa
makawa
ai. Paupwa
makawa
ai. Ama demu wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Piga flash, na kuna vile ntangeza shash. Buda basi, na kuna vile nasaka bash. Sauta catch, na kuna vile nasaka cash. Nina shaba, na kuna vile napina gono. Eda ipaka, onda vile nangwa usoko. Super flat, na viva tuwa chie ngongo. Nina jugu, dula ndula kwa manyodo. Ni undugu, my ex, unatema ngono. Pesa otas, shereo singizi wa pono. Mboko fast, mruro sienda taka pono.
Leni siku. Kuna nide ya kutwenga. Badala tu unasema tu jau. Nasifu demu wana najua kutweka. Akitweka boy shell anamau. Rauka juka simza kacheka. Nikupe riba kaka magera yifau. Paupwa
makawa
ai. Paupwa
makawa
ai. Ama demu wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Si basi wainame.
Basi wainame.
Basi wainame.
Wainame.
Sikia leo vi- bila maani mekupangia adiche ukilandi utacheze ya gia mi upenda ile filo kiuwa menikalia nuki study vile we uwa unatulia waithera wema gata gata kado genaga wegwa kwa ogeza bia toido gake no kigwa robo weyo heterezo okainia wezere ginyo kamia zade 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 eni zade oh.
Mike K.
Geuzana legalize miti ni dawa manguko wote wako na umanga mangati wote wako na umanga mtaa zote ziko na umanga kama ujusi si wote ni wale
wale manga amangango sini wale manga amangango sini wale manga amangango sisi ni bwana za mabibi zao sini wale manga amangango sini wale manga amangango sini wale manga amangango sisi ni bwana za mabibi zao.
Nyanda imekazwa inushikishi, napita nikikata nikisipisi, napika iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu John Komasi, nakemba wambo shiko njeri na masi. Izo shimo zote mina maki, nakata besu ili amluso na kisi. Choboa kasongesho, brikicho, icho icho, kalongongo, nabanono, kilokolo, chambao, kuchengwangwa, kwa grao.
Sini ole manga, amangango, sini ole manga. Amangango, sini ole manga, amangango, sisi ni mbwana za mabibi zao. Sini ole manga, amangango, sini ole manga, amangango, sini ole manga, amangango, sisi ni mbwana za mabibi zao. Sini
kudio muranga nikani mimi za tongs, na leo katashika tu bila jing jongs, na ring ni kuredi tu kamere kiwa on, na hao mangi uzapo kando wale gizi dongs. Mangwati mingi mingi kido giri dhate, mangwai mingi mingi kido mkopo dhate, misina kili mute mea hadi wale ma. Mimi mwaga kaa chizi sipanguzi ndo ulame. Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake, na kange kuwa githo ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sapa na kula sistake, na bit ni shamada keli tunde tukakake.
Sini ole manga amangango, sini ole manga amangango, sini ole manga amangango, sisi ni mbwana za mabibi zao. Sini ole manga amangango, sini ole manga amangango, sini ole manga amangango, sini mbwana za mabibi zao.
This is East Africa's most respected and top-notch superstar DJ. DJ Mike K.
Chapana Jotina, Mike K. kuzalishwa na mashiro tikidia 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 wana tikidia 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 wana tikidia 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 wana rozi kishikanga changa wana
na sijali ya tarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva na sijali ya tarangi mirakimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na nikichapa ni chapanga jote na chapa ni chapanga jote na
tapika linga lima lima
Mike K
lima lima pika mimba jimba pika linga lima lima pika mimba jimba kimba pima vimba vimba
Mike K is my name, music is my game, moto sana. For more information, holla
071-478-4738.
Poko ya kondika unayakawa, safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti we nawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha. Na ichapa lala adi mwage mala. Ukichoka lala nikundaka lala. Na wavua kube nanga zimepara.
Jali ya tarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapa nga jote na chapa ni chapa nga jote na nikichapa ni chapa nga jote na chapa ni chapa nga jote na nikichapa ni chapa nga jote na.
My name, music is my game, Moto Sana. For more information, holla 071-478-4838.
Shadana kute ai chacha na kingora sio kute ai
digi digi madogoda ne odigida digi digi madogoda ne odigida digi digi madogoda ne odigida arufu kama shada zikina is komi mina digi digi madogoda ne odigida digi digi madogoda ne odigida digi digi madogoda ne odigida arufu kama shada zikina is komi mina
minani kiaji mindani nimeshika zimeria tukijani media ina digito na mabete babi. Looks not the area to me, pick a cambi, ayy.
In on it, with the pretty girl tin. Give me your tin, cause you know me own it.
Mash up the place, cause you know we burn it.
Mamori wakonda, cause bana si my bunny.
Ayy, Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita mogarange. Mange usome, tepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo dhani, udigida. Digi digi, madogo dhani, udigida. Digi digi, madogo dhani, udigida. Arufu kama shada, ziki na isko mimina.
Kilalo aki kinge usikia jana. Kichapo aki kinge mkishada. Kibao ama kijak kitaska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Buda na kichingri siti moshi na firimbi. Nina bugi na siringi nina dungi ya shilingi. Kame dungo na kiingi kani mblina we machiti. Anazoza kama chiti ziki bonde pigumiti ah. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abeng kitanda.
Edigi digi madogo dhani udigida. Edigi digi madogo dhani udigida. Edigi digi madogo dhani udigida. Arufu kama shada ziki na isko mimina. Edigi digi madogo dhani udigida. Edigi digi madogo dhani udigida. Edigi digi madogo dhani udigida. Arufu kama shada ziki na isko mimina.
Minda ni ajaba saini kuzama. Kasha madabiko saituka na chana. Nika penka meiva juu niko waba. Chengisha seti saitu niko janta. Ni mamoshi tuzangale moratish ni anande. Chekia kina karo, chekia kina anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuo mna kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru enzi kilipuka. Ndiozi nice niko shopping ya aluta. Niko liba juu ngeus ni mauta.
Edigi digi madogo dhani udigida. Edigi
DJ Mike K.
Stress, mjulu bang, band band, niku bang bang. Alejandro, chief inspector, nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta, sio bomi nalipuka ni mafela. Tunepuliza leo kivuvuzela, zimetushika zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba, na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kana mama yako, shikujaba. Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, shikujaba. Mama yako kama kuna kana mama yako usikujaba kana mama yako kama kuna kana mama yako usikujaba kana mama yako
kanipiga mate kanikwata waya kaponja na kapea miti kuna nduru gizani tititi bobo shanta ya 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 dushka wika o oh mama 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 sato sato kaka kaka yundo msumeno tunapaka nana Nyonga nduru nduru, cheza chini kawa iguru guru We mtamu kaskari nguru nguru, wakora kakondani sini turu turu
Kama kuna, kana mama yako, shikujaba Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, shikujaba Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, shikujaba Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, shikujaba Kana mama yako
Wolan 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 Chapa ilale, chapa igande Nita kirere, mita chapa inyame Kisha inipe kichwa nikiwasha ingale Chutu komazi basi wacha izame Kedeng, kedeng, indo bazeng, bazeng Kuka kulilia basi gidem, padem Na kusoma macho ukipeten, peten Miu kata maji tuma weekend, weekend Kani date kata wiki ina depend, depend When shallow end ama depend, depend Unataka lion ama kiden, depend
Tendo kanwai, tendo kanwai, ilo rende utatisha na magala wamevai Tendo kanwai, jami kanwai, filo kwa pasa gara saka Tendo kanwai, tendo kanwai, ilo rende utatisha na magala wamevai Tendo kanwai Jamaican vibes, singo papa sagara saka pasa pasa wala Ile mina tesa na tetemesha na leta kamdembo kesha Kumbia na nyesha kwa keja ni meditation Sinaga pressure, mavela ni medication kisa kapesa hey, Mangyo sanoma, kabeti na tanasha dona Vile na chora, mafumzangu ni kaza foreman Wanachokora, bakora ndo wanasorora Masomo bora, fasa yu kwa kaskola Singo papa sagara saka pasa pasa wala Yuko papa siya kutwa kikaza mekaza ni wine Na yongothe kichomoka, sina kanyaga zirai Yongothe kichomoka, kanyaga zirai Hey, ali kam kejani nan kam dotikia kwa uso Ali jamki planning kam pastika wache fujo Hakunyi maziwa but kwa kesi mini tuzo Hapendi nkizima nan kiorada ni tatizo
Kahu pendagi mashash tuliza nyegi Kahu bongi juja to tuliza nyegi Kahu robi na hipo tuliza nyegi Tuliza nyegi, tuliza nyegi Mina toka chufai kwa tuliza nyegi Namba mbili on the left tuliza nyegi Nimebeba mata tuliza nyegi Tuliza nyegi, tuliza nyegi
Tuendo kanwai, tuendo kanwai Indo rende utatisha na magala wamevai Tuendo kanwai, Jamaican vibe Sindo papa sagara saka pasa pasa walai Tuendo kanwai, tuendo kanwai Indo rende utatisha na magala wamevai Tuendo kanwai, Jamaican vibe Sindo papa sagara saka pasa pasa walai
All these bitches wanna know my name And I told them I'm the new killer and I'm a flow with this beat Indo rieng Try to diss me, I shoot you again Chop a bend My nigga told me that he wanna give me head Drop again Mimu rasta backstage, nina gang, yeah 20 bang bang, usinicheze. Ama rapa wana die ni my legend. Ukoli samwe dagoreti tundo gang gang. Yo maana huku mtaa kuna lele. Situ walenge, wanaka swende. Urasta master huku mtaa mindo guru. Njulu bang mara tatu kila usiku. Nikupeleke Kingston ki uru. Alafu bado mini rich moge koyo.
Twendo kanwai, twendo kanwai. Ino rende uchachisha na magala wamevai. Twendo kanwai, Jamaican vibe. Singo papa sagara saka pasa pasa walai. Twendo kanwai, twendo kanwai. Ino rende uchachisha na magala wamevai. Twendo kanwai, Jamaican vibes, sindo papa sangara saka pasa pasa walai.
Twendo kanwai, si unajua na kudai. Na dara hizo haga ukisettingi kengwai. Unashika hiyo mti ukilambanga mayai. Si unajua weni mnasti, weni joko pai. Nikimshika haga anadai atamwaga. Steam panda panda utadhani kukumanga. Nadai ni mdandie wasemange min makanga. Na ikusiki kama watajua mindo mpiga randa. Miu mpiga kitu anasikia kukojoa. Krashoko mekunyima juna penda kuroroa. Mreshoko itikia every time miu kohoa. Naruka kila nyumba nikiaribu hizo ndoa. Mangoko wako area wanatingiza madhudha. Na mi napenda hizi vitu za mafuta. Na pikia kitu mwake mbadilishe shuka. Na toka Lexa ribeba kama puto.
The Hit Master, DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Kiwekewa kana diamondazi, kupa kiwekewa kana dina nasi, na ukikanyima kana sura ya kazi.
Alejandro, hamjambo. Usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai kudismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskuma. I'm a love doctor kinikumtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimevuma.
Shaka menje, sema ngwashe.
Angwashe.
Asema iza ma, ma. Demi yako akichipa ma, ma. Leo siku wata itana. Beki fofo kama zima ma. Kunguruma na kutinga ma. Na ikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru wata toa. Akiyo weave na ibomoa.
Apatma, baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Vidi uta rudi salu. Baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Asalu, baby rudi salu. Baby rudi salu. Aye 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 aye.
Lingalingale, good girl say, boom boom tight, you a star, stammering, check a deal deal deal, I'm the real real deal. Cozy melanin and the body babbling. Station wagon, I'm a baby when you bike. Charlie, I go figure on the camera driver. If I was a river, I would never ever dry up. Body like a hitter, me I make a man rise up. He's a man. Charlie, I go aki jeep a man.
Aki jeep a aki jeep a.
I'm gonna heat wave, it'll be the Rudy Jim, 'cause he never ever.
Demi yako aki jipa mani man. Leo siku wata itana Beki fofo kama zima man. Kunguruma na kutinga man. Naikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru wata toa. Akiyo weave na ibomoa. A baby rudi salu. A salu, baby rudi salu. A salu, baby rudi salu. A salu, baby rudi salu. Vidi uta rudi salu. Baby rudi salu. A salu, baby rudi salu. A salu, baby rudi salu. Baby rudi salu.
Niko pango na chana japa. Manzi hanja mzina nipanda. Nataka manzi atani bamba. Bake bidi nile kukumanga. Mse huyu akona uchu. Nataka ngunani kute vitu. Nacheki manzi makiswahili. Mina manzi na ingia mitini. Anadai atani vonja mugongo. Nanapenda zile kuba kamu hogo. Usiku mzima uyu manzi nilimkuta. Ilikuwa noma jwali ya mkana matuta.
Rudi salu.
Only one jello, I know. Only one jello, I know. Jello,
Jegedei on the beat.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na jomna bambika. Kama nilitegu, nipato mepika. Kama weni maigu, nipato mekisha. Sura za mababu, mazezi natisha. Na kama wezi moni, jabilu napisha. Ikus inatupa, sizi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti, toka kwa hizo jegi. Mini mauru, bila kata pila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Hati ukiamini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha, dizina lipuka. Pita moru sasha, zinae kaboka. Piga moru dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chatisha. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila atakoma. Kama ni noma, yute basi noma goma. Kama ni goma, noma, yute basi noma. Only one dealo wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Mina washa koro na mambanga, mina bonda. Mina cheza solo, nina right ya na donda. Babe, 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 kama ni mesonga. Kama, kama, kama niwe songa. Usidunge black you black jojo. Wana piga nuru nimeshinda loto. Wana sikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipa, jina jom na bambika. Kenje imeja, kenje imeja namba za mapedi. Kifua imeja moshi ya mafegi. Na wambie imeja nimesema mdeli. Sema mwambia imeja anifike bei. Na tesa uku njei. Na pesa misi pewi. Seme to be nice, to be nice, to be nice to. To be nice, to be nice to. Adi to be nice, to be nice to. To be nice, to be nice, to be nice to. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipa, jina jwa mla bambika. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipa, jina jwa mla bambika.
King of genge, only one jello. Alo, alo.
Tunasondeka, yeah. Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tupa tupa
chokoni pa. Tunasondeka. Mike K. Mike K.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Are you ready?
Nine.
Are you ready?
Nine.
Nikuje.
Hapana.
Nikuje.
Hapana.
Tuna sonde kwa teja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pindago. Kuna manga kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange uso wako mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindio takwa hizi factory zenyu. Na waka casta so mashori zwenyu. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipata njana dishi chakula zenyu. Leon taisondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siezi someka. Sipigi kavu, siezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all ikuwa na mkono mjuchisi. Nice pretty face with a family of figure. Leon kuisondeka kama mpira la liga.
Tunasafisha mitambo, tukizipeleka worldwide. Anai boy fanya mambo. Yeah we pray for your long life. Fix it nae boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives I'm not. Roundi hii tumekam kuwa kumesha. Roundi this tumekam kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka hey. Domo domo mpaka lini usibishane na nyanya yao. Naboesha tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka. Tunasafisha mitambo. Tunasondeka. Tunasondeka nai mpaka ngambo. Tunasondeka. Tunasondeka.
Sawa pleasant Kingston.
Tunasondeka. Tunasondeka. Tunarekebisha.
Alejandro. Fisi, 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 fisi. Alejandro. Fisi, 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 fisi. Pima miti utajua ni amuloja. Shot na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line ujapiga ata order. Uliota na kitu inakaka nyoka. Haina macho lakini inakuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kevo wanadai ananidai na hanandai eti alipe uba.
Tunasondeka.
Kwa DM wanakazana ni send news. One boobs na madhuda. Behind the scenes nime carry a lot. Napiga matot kwenye parking lot. Mbele mbele na wapita na force. Sidigi nyuma niwe chumbi kama bibi ya lot. Sikuli do ni kusave ni waishamba na manga. Waboda na nendai sinojua luku ni bamba. Kwa rapo ni pekdodo vile nime wabamba. Nikevi uno and you know vile na wafanyanga.
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia. Mambo ya kujaza maji ndani ya gunia. Tulia vulia lazima kuya ogea. Ujana ni moshi no mana unavutia. Raha jipe mwenyewe. Juu hakuna wakulinganishwa nawe. Ukitingisha kiperiti chunga tukulipu waparuti mama. Nia ni ile ile asilimia vile vile. Ujana wambona uje tule. Leo watapiga vigelegele. Na kesho wakusulubishe. Lazima tuwarekebishe no mana tunasondeka.
Tunasondeka.
Oh, ikileta shida.
Tunasondeka.
Tunasondeka.
Gari ni pigu boom wivu. Hapo nyuma bosa boom blue boom wivu. Mwenye wivu wadi chop mauchungu. Biga umbu doom. Pati na mata do pati jo bila panti bala. Baze kata kanyama haina mifupa dada. Masomo ni kwa sawa zi nime wasoma ala. Ni satisfy ni kupe certificate. Baby kama damandingo. Habita bidu me drop your ego. Na hivyo ndo wataishimu mandiko. Tu one boy na boy ya miashem the devil.
Kwa social media unatutese. Weni bola unatutago vlo me mako pesa.
Tunasondeka.
Ati zako ni ma 5 star na mtaba. Do hula liya double decker.
Tunasondeka.
Ati uwezi kula skuma. Umezoe ya chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni clan jile beze nyaga. Chapodondo pio kula na deni.
Tunasondeka.
Ati juzi likuwa holiday Dubai. Sherena ni kasi tujui.
Tunasondeka.
Pamiaje tena lionekana nyama kima. Ndani ya basi za kuenda Kitui.
Tunasondeka.
Ati umeshika gari mbichi. Kazi lesi ucheki kwa movie man.
Tunasondeka.
Yoni vako siwa ubebo na mwangi. Tunajua uko nduthi gani.
Tunasondeka.
Ati wena uhuru mkori leti. Sa unataka tukusikize fiti.
Tunasondeka.
Dasa la jula dham se anakujiwa. Ni yomuami ama DJ Shiti.
Tunasondeka.
MCSK jizi wa mentumia taumbili so tano.
Tunasondeka.
Sona panga kwa vuruga. Iso peanuts atutaki joero kamano. My boy to the world.
Yo.
Fashion with the finger to the paparazzi.
Adam you jar on the place.
Kujifanya hafi juisi mifala vatanamu.
Yeah.
The Hit Master DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter and Instagram at DJ Mike K.
You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey,
Anything me say, I do it gladly.
New penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda.
Ningi na nyagoro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondogo chongo. La mimboko mbaka usoko. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down kudundosa.
Kwenye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama vichera. New die, new die, new penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda.
Niko Kigali, yo shamba na tuna mboga. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nina taki ya mayangu na rieng. Nazi tuna kama jengi kunyanda upigwa mboga. Kukumanga kwa tuzangu za mboga. Kuna panya supaka da kula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
broma. Kwenye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Penda fanya na feel kama vichera. New die, new die, new penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kam tuku tani ni kupike magiboko. Pali Instagram, tatatisha na kimboto. Vinyo na watesa mina penda. Mangoko, mangoto, maloko. Siko kwa mbosho, orosho. Madiva zime bundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto. Kuru,
you got the keys to my jet. Sana mambo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajidu na uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukiseki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby, this, baby, that.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usi stuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na maboys nikikata mazi. Kwa dunia sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka. Napenda ndogo hiyo na ndimu. Nachagia maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kala kabima. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Lete shangwe, wenye wana stamina kahi wachache. Kama imeni nice irabwe, ana waste time maparare. Kama mawe, hey. Achela loda, girls in a di ausa. We rombosa, we dondosa, ta easy ki bouncer. Easy trousers in a shuka style ya madansa. Mina wa angusha to design ya mamba. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid.
Mike K is my name. is my game. Moto Sana.
Form ni mingi, hadi anashanga na sisi kila siku ya wiki. Get tipsy, na nikigeto na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Nilijigeto mjuu ya bed, nime black. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile. Mara kwanza ya pile, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice.
Nipe beat, nipe micro, atasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nita wandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gode, teipaka tap tap. Ati, shorty wants to take a snap. Asha tuwa top, asha nikalia lap.
Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Me, nimechele na deba. Watu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax. Mabenye zime nice. Itabidi nime flash mdosi. Aki call back akiena nisi ukoti. Niko kandia ufa na kelele ya mbogi. Kama ni mkori basi kisi badai.
ni mangire Zimenai dem moja wa wii
Utanipata base, nikichana mairungi Napenda kila mtu, mababi na magwangi Kanso tumewashika, Mombasa di Bungoma Bebe ukingia stage, wana Bungoma Mtoto wa Hadija, nakupa kitu freshi Sitana wa Kiswazi, anakata viseksi Wanauliza lini, de kanso tutanguka Tuko wapa na mbigo, baka siku tangufa
Mbigo na mwendo, mabigo Na na na, mabigo Mbigo na mwendo, mabigo Na na na, mabigo Mbigo na mwendo, mabigo Na na na, na. Mapigo, pigo na mwendo, mapigo, na na na, mapigo.
I'm the kind of man who don't give a damn. When it come to the bed, me a stamina man. When it come to the money, me I make it plenty. Marashi ni Gucci na nguo ni Fendi. Bumaye kikeli bumaye. Lord have mercy, hate them I say. Bad man come with another bad boy. It's the council together with Sudi boy.
Pigo na mwendo, mapigo,
na na na, mapigo,
mapigo na mwendo. Mapigo,
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo,
na na na.
Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo,
na na na.
Izo zembe na lazima iwaweze kabit kako play na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ah, ili mwenye ana, ili mwenye ana, ili mwenye ana baki zile za gai, 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 legeza, 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 kiuno ni pekeje, legeza, 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 steki ni pekeje, legeza, 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 zigo ni pekeje, legeza. Legeza, wow. Legeza, dia bani pekajeng, 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 pekajua, pekajeng, 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 eh ah, pekajeng.
Wana bebo na uba kando maskuta, ileva kwa ya makaji mino kazuka, kauka spe, ikitisha na paka mafuta, kakijipa nikachapanisha na ukuta, nikachape adi kachachisha kwa mbuta, ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta, wingia kwangu itabidi umeifumuta, makejani weekend lazima utoe fao. Wakilandi sisi duwa bombom
Izo zembe na lazima iwaweze Kabit kako play na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ah, ili mwenye ana, ili mwenye ana, ili mwenye ana Baki zile za gai, 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 legeza, 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 kiuno ni pekeje, legeza, Legeza, mam, legeza steki ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza dia bani pekeje. Pekejeng, pekejeng, pekejeng. Pekejeng, pekejua, pekejeng. Pekejeng, pekejeng, pekejeng. Eh, pekejeng.
Kwa weka amna kamisi Nikithani rodi naro kutukia ni mtaro Misi fresha kwa masingo ntakushika kilibaro Unakianza ati kuwika nitakumwa gadi evano Nikugurumishe shimolo utadhani mcheza pano
Weka kademu kako fiti kukula ndo nmebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki Yani Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kako na Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kamebeba steki bigi nika Queen Bee Machine
Queen Bee Machine
Kakina
kama siachane nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Na kizidi umengua nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Umbo la nyuki yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Queen bee machine sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Nasema queen bee machine.
Queen bee machine.
Queen bee machine.
Mi machine kwa da izo saiza pumping niko pumping. Back up kwa da weka do the parking. Booty so juicy goes my fist wanting. Kwa hii game tunacheza kima saku. Chezo rat nigga ukileto daku. Toko mro shuri liye tuko bafu. Nisha onkema na umpiga bafu chaku.
Weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkenyuki yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Kako na queen bee machine sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Kame beba steki biki nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Kaki na mazi ya chane nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Neki zidi umengua nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Umbola nyuki yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Queen bee machine sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Nasema queen bee machine.
Queen bee machine.
Queen bee machine.
Queen bee machine.
Touch tu ni mbili na jiwa utatoshe kazi kubebe. Ujipata umejibeba. Kujibeba sinikoli unatesa. Umeweza kuna vanyo majiweka. Umejibeba kuna vanyo nalicheki. Sezilenga pia mini shalaiki. Hiyo luku kuna vanya naitaka. Hiyo kitu
weka kademu kako viti kukula. Ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkenyuki yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Kako na queen bee machine sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Kame beba steki biki nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Kaki na mazi ya chane nika queen bee machine.
The Hit Master, DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Ozungulo family.
Safisha chaku chatisha. Cheza chini buda una katia. Safisha chaku chatisha. Una choma una ban una una chatisha. Chatisha. Una haribu, una chatisha. Na kuita form, una nyaibisha. Mamanzi umekam nao sura zinatisha. Ni magaza, wana chatisha. Zao hazishiki manze tei inaisha. Hey yo ropa, ebu juwitisha. Ju watu wameti, hiyo form imejipa. Hey yo DJ, pull up select. Ama odi wana dance, wana toa hadi shots. Na mamanzi wana dance, wana toa underpants. Wana choma, wana ban, wana chatisha. Vale social media, tuni mabicha. Snapchat install, tuni mafilter. Hizo pics na mafoto wana edit wana crop. Sijui photo grid light room photoshop. Hiyo binti kidrop wana dance tuna shot sebu. Safisha chaku chatisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chaku chatisha. Una choma una ban una una chachicha chicha 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 chicha
chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha chicha. Baraza kunego tulizamisha. Buda kalisha, saka aisha. Sali shida zako za kimaisha. Mina paisha, nikisafisha. Ukitaka kunicheki lola kwa picha. Ama nataka ni kucheki kila dakika. Na mtani nisifike ka ujapika. Nitakatika, sita jazika. Usibongi juu ya life ka ujazika. Toa pazia, songa kwa njia. Na pungi sitoshe kika ijawika.
Kuna bali unamusa tunawamika.
Safisha chaku chatisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chaku chatisha. Una choma una ban una una chachicha chicha 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 chicha.
Niko mabima bima kisinsima. Niko maubao pakuwa kasima. Tukifika mtaa kuchimba kakisima. Hata nikimbao hibado ni chuma. Uwa hey, ABC, check it D,
check it D.
Hatukuwe S, misi T,
sezi T.
Hey, fine S, alizi D. Tangu ni wache kugiva F, nimekuwa G. Ati, unapiga shot moja unazima. Tangu handshake wanazidi kutupima. Madeni, tumekuwa wa China. Unadai date, hata unijui jina. we ni msupa tu kwa picha. Kudandia form imejipa. Uko 12 years una mimba. Ati rigongo mazenyu zina
safisha chakuchatisha. Cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchatisha. Unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha.
Chachisha, mina chachisha. Mokoro anajua mina chachisha. Wakisha, mina wakilisha. Saudi mtani, mina wakisha. Pakisha, awa janja. Buda unachoma, unaivisha. Mashada na magala. Apa tunacheza, tunachachisha. Chachachachachachachisha. Eh, Rico. Chachachachachachachisha. Eh, Ochungulo. Chachachachachachachisha.
Kiwanazo takonga wewe, ukikosa utakonda. want good vibes, eh. Me want good vibes, eh. Me want good vibes, eh. Me want good vibes, eh. Kuja ni kupe good vibes, eh. Good vibes, eh. Kuja ni kupe good vibes, eh.
Show me love, 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 love.
Me want good vibes, yo.
Show me love, 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 love.
Me want good vibes, yo.
Mwanamke finance, mwanaume finance. Ukiwana either you stand a chance. Mwanamke finance, mwanaume finance. Ukiwana either you stand a chance.
Kiwana zota konga wewe. Ukikoso takonda. Kiwana zota konga wewe. Ukikoso takonda.
The Hit Master. DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.